utamu wangu Sente mama niji kamala Oh, nasini na chenjula Na yulu na kure na tuka makage Na waisa kasera katono Rina lama his true colors Na nejena vata si chadai
Ote uwe aliomsa nifu Maziga kukulu kusaye o madoja
Nani seyo jena sokela Weka titi chisha soka
Zembuza kumalala gote wachise chicho kujulirira Walimu ogone nakati
Nani seyo jena sokela Weka titi chisha soka
Teo wange aliomsa nifu Ngoline bitumbwe ya maso matara
Yonami ya kwa omu kazi watu Weka kati na sega za mkumpe
Talk to me, teo wabachi Tonimba, yogela mazima
Krisi mnange, miange mizibu Chona chende mukama ya mani Oli ya yumba, natona kuba Olimwe ya enda, mami ya kweka Na ya tona, kaza kuraga Na ulire chinukunga wa mbiozirika
Ote uwe, aliomsa nifu Masika kukulu kusaye o madoja
Nani seyo jena sokera
Zembuza kumalala gote wachise chicho kujulirira Olimu ogone nakati
Nani seyo jena sokera Weka titi chicha soka
No mude tani na pinga mwisi yaku Mumoto katuwa itako mtuwe gumba na inga ho
Chino cha kuhiga muulirize Yoza choli na kweteva kuwaga Teba kusudi ya gweno chikanyunga Oli chino nyanga pepe lelepe Ote uwe aliomsa nyufu Masika kukulu kusaye o madota
Nani seyo jena sokera Weka titi chisha soka
Zembuza kumalala gote wachise chicho kujulirira Olimu ogone nakati
Nani seyo jena sokera